Maddest beat by the baddest producer.
Remember where you got from. Stop your music published. OCO.
Over. With a nice eye.
With a nice eye.
Umujamba.
Cast beats all the one who's.
Shiri with Sunday guy. Gandhi spend and depanga ni plan. Chapa waya kuludia. Ni jamani. Ni choni mwibala ni tawi. Senior single man. Yes I. Ay. Tawae. Tuwaba na makwe vingi. Tatuwa kwa tabrike ya mara vingi. Tufuaya fidili ya machiringi. Oku crap. Oku crap. Awesome. Chapa waya kuludia. Waya Uludia Chesha, 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 Chesha. Ase, chapwa waya Uludia. Sema kila unachotaka. Franga notaka taka. Kupangi bila mashaka. Yupi anasema mezeka. Hiji sa number mami. Yeah. Ha, ha, hiji ni number mami. Eh, kuleva Chesha, Chesha. Chesha, Chesha, Uleva, Chesha, 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 Chapwa waya Uludia. Chesha, 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 Chesha. Umwine wandala matavipa. Mwine musunga tafitwa mini. Owe, mushenoko ilela ngai. Ati ndi ufwa buino. Kuchalo hosa alulie ija taya kwa ta limiti ichipatula ninda la mai kumifaza kaloko mindu kingla satal faza gangsta titi inapanga libwasi sa long time sa left me not get me on time pick you nobody but me on time gangsta gangsta midi feel me the cup feel the brim make a four for some boom guy in the money ni boom. Osha kaulezi, buketi fulu kalesi. Mzaka funga mzigo safi, toto freshi, ase.
Mede, mede,
aha. Singo taya kwa taiji. Ako, aka, aha, aha.
Ha,
uwe. Yoka, suluka, yoka, suluka, yoka, suluka. Uwe, hilo waya Uludia. Chesha,
chesha,
chesha. Chesha,
yata,
chesha, chesha, unu, little waya Uludia. Chesha, 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 chesha.
Maddest beat by the baddest
waya
producer.
Uludia. Chesha, chesha, daddy, hey, japwa waya Uludia. Utina kufisha kumafaino, shavele lupi kali afino. Mwapa pafaza muravu, you don't chinu ati nchi shishirakula. Kupitisho ni titi, vetirani tapanga luzi. Daina sushiri ya magula, ponza mikapata, liteti ukugula. Wendi nyamba
mwende. Remember where you got from, Sambian Music Plumbers, WCO.
Cast beats on the 1-2s.